femmes du Mali.
Rewɓe fuɗɗi gollude guesse hinaade kawaro engrais ji e kañe awdi fadde yotto wattu moƴƴo banggal demal oɗon nokku leydi ndi iwɗo kuccala yaade juwaru fangude tomiña so won holtiɓe fuɗɗiran ɗum golleji yogaji woɓɓe kay doman tafun yamrore météo min rema gawri ley guesse tar goto amen fofuɗuno jogui guesse muɗum o wiyete soja min landini ɗum engrais ngaji amen ɗi kamin puɗɗa awdi tafun min naɓɓi engrais guesse am ley nokkuɗo jimmi remude tigaji hikka rawanen gawri wonno toon mi tirki ɓottude dummo gawri o foof min puɗɗa demal saabi fa hande kam o toɓɓali no haniri min naɓɓan engrais ji ɗi ley guesse amen ɗe minen landinani ndungu hikka ka awdi ɗi min jogui heewa sanne wokkat joni o saabi kettal rawanen laataki saago amen min itti huɗoji guesse ɗe ka fa timmi yogga engrais ji amen ɗi landinama enen domi ko heddi ko min awi guila joni tigaji bambari kañe gangaji
gankala aye tiga kala
to ɓuura tonno ley cercle yurusu rewɓeɓe donki hinade golle guesse guila duuɓi kewɗi batte wayde ndenagu e wimakko dental pelle rewɓe hewɓe cakama batte eggugol rewɓe hewɓe caggal garal ngal cikkitaɓe terroriste en dental amen ngal inde muɗum woni yelen kura minami awata hitande foof guesse amen ɗe nallandini ka batte alhaali ndenagu o mbiɗen cikkiti wawde hinade demal tigaji ɗe min keeɓi e demal min jeeyata yalla resude kalisi ley wakkande amen nde ɗo wadde ndenagu wordini mbiɗen mbimbi sanne ka ɗum fof tawede rewɓeɓe na jeeli kettal moƴƴungal hikka